Assalamualaikum, bernama saya Barik Siva. Alhamdulillah, terima Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Zuk Siva, insyaAllah. Tu sabah akiriza suamu ya fata, akiriza sitati. Tu beba Zuk Wati, muadji aku conference, insyaAllah, Massachusetts, Maryland. We are looking forward, inshallah, kubira na mungu wa nasabu za sezamu, ramadhani, inshallah. Lekubina kubira, nijaza, inshallah. Na inga, ukimaini inga basiramu, inti, alhamdulillah, kubikula betukula nga mchibina, kutuwati nukutegeka halaka, kubira nga tukula inkola, ezi tuzimba, nga basiramu, umaza fei, kakati mubintu vietu haba, gao, webili mmasa, inshallah, kukulonda, haba kulembeze. Tulike na kuzino, bobo funa kateksti kona, huwa muba tegesi, muba mukachika kalonda. Please respond. Responding, mungu maizo kuisiza kulabanga. Tufuna haba kulembeza haba geno tuongira, inshallah, maase milada miaka ejuwele kumi. Kati, tugena miaka kumi, inshallah, na hii si magezi gafeo kujia kumusumbazi wa Allah, subhanahu wa ta'ala. Kati, tuzizaza kukubaza wa maseka wafea, bagaimana kita ni kok tu semasa halak azab, insya Allah. Allah beri engkau engkau ateng engkau apa sebab tu sokuan cino, esin tu cino, baca korban illa ateng engkau beri nafsu esawa yunna, insya Allah. Kakak tu sekarang fenaya ingat dia, insya Allah. Syekh tafadhal, kena masuk.
إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعنا بانجا ببيتي و أكسوك ردنا أنسي نفس وإياكم بتقوى الله. نامي رومو يغوانجي نجمع وكتاء الله سبحانه وتعالى. وكتاء الله سبحانه وتعالى مغفونز يمون فوق بانتي وكتاء الله سبحانه وتعالى كتاك مون كولا بيكولا جيلا شمو وكبانتي tobeera mu kifo Allah subhanahu wa ta'ala watayagala obeere mu bufunze n'ekirala okumanya ensalo za Allah subhanahu wa ta'ala kagamba known to transgress the boundaries of Allah subhanahu wa ta'ala ogondera Allah subhanahu wa ta'ala nomba kawe sallallahu alayhi wa sallam biba bakulagidde Allah subhanahu wa ta'ala biyakulagira mbaka biyakulagira mbaka biyakuziizaako okutambulira ngokola kyokola okusinzira kumbaka sallallahu alayhi wa sallam bwe yakuyigiriza munnanga olwoba okutta ekkubo erikuyingiza mu bantu abatya Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke baddu be abamutya ekyo ng'okimaze abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala baganda bange okusookera ddala twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaziza n'atuyisa mu byatuyisizaamu naye ng'ekisingako mu byonna Allah subhanahu wa ta'ala atuwangaziza n'atuggya mu mwaka gwe tukubye mabega n'atutuusa ku mwaka guno kwaba otunuulira ramadan muganda waffe byabadde ayogera eyise n'olwaleero eno gye tumazeeko omwaka omuntu oba ogumazeeko ekyo nno kikulu nnyo ekyengera ekyo kikulu nnyo kusaba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke min ashakirin okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwangaziza n'akuggyamu ramadaani eri n'otuuka mu eno ate naddala ng'okyali musiraamu ate n'akusobozesa n'ogisiba abooluganda ekyengera ky'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala gwawadde obulamu gwawadde obuwangaazi olina enkizo nnene ku muntu nga mubadde oba muhasiramu ku lunaku lumu masalan mukola emirimu gye gimu nga Allah subhanahu wa ta'ala yamujjulula gwengo chali kumugongo gwenseno echi okulebirako basuhaba bali babiri suhaba ya lota echiroto nga munne ya lota abasuhaba bali babiri walota abantu babiri omukubo suhaba itwa Talha abdumba ya lota echiroto echo basajja bali babiri bajjomba ka sallallahu alaihi wasallama ne basilamu ka olunaku lumu ne bakola emirimu je jimu omukubo nga muyitirivu akula na mukubo lya Allah subhanahu wa ta'ala ono omusajja oyo n'abeera nti yafa yafiira mu jihad ono munne n'asigalawo omwaka mulamba n'afa nga waisa omwaka mulamba oli kyajjaafe sahaba alawa mu kirooto ng'ono yasembayo okufa oluvannyuma ayingidde jjana okusooka oli nekimwewuunyisa nnyo nabo ne beewuunya ne bagenda ne babuuza omubaka sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti mwewuunyamu ki alaisa kadi makasa haatha badahu bisanatin abaffe ono Allah teyamuwangaaza omwaka oli amaze okufa baga nti ono efiira mu jihadi ono yafa just natural death ono ayingidde jjana okusooka oli hadithi nga ntufu ono aga nti agamba nti banabaga nti bala ya rasulallah kala falamma bainahuma abadu mima baina samai wal ardu enjawulo yaabwe efaanagana nga bulabo buwanvu bw'eggulu n'ensi lwaki agamba nti nno ono abaffe Allah teyamuwangaza n'asigalawo n'asaala n'asiiba kitegeeza nti Allah kuwa obulamu obuwangaazi n'osigala nga okola emirimu ibada okusaala ne ibada endala mwanatu kyabbeeyi nnyo okusinga omuntu Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe yatwala mu mbeera gye yamutwalamu ng'amututte mu kabanga n'osigala ng'okyaliwo ekyengeri ekyo saba Allah tuteeke mu baddu abantu beebaza ebyengera Allah beyabawadde oluvannyuma lw'ekyo ekyokwigako kyaffe oba ekyokwejjukanyako kyaffe kyetwayogerako fama bada ramadan kiki ekiddirira oluvannyuma lw'okumalako omwezi gwa ramadan omuntu asanye kweyisa atya oluvannyuma lwa ramadan kyetusookerako okujjukiza kukyo abooluganda abamazeeko bino wammanga ekisookera ddala yenna amanyi nti yalya mu mwezi gwa ramadan teeka kuyo okuliwo ennaku ezo ng'omwaka oba ramadan eri tennatuuka kizingiramu omuntu kaŋŋambe nti nze mwanattu oba weerabira for any reason nga olinayo ramadan eno yakusanga tewaziri eza ramadan eri for any reason saba Allah subhanahu wa ta'ala fukula tauba Allah akusonyiwe oluvannyuma lw'ekyo ozisiibe omala ozisiiba abamanyi abamu bagamba nti awo ongezekira naye ekituufu wal ilma Allah bw'ozisiiba tolinaayo kirala olina ozisiiba nga ramadan eddako tenaba kutuuka biidhinillahi tabaraka wa ta'ala abalina abaana tubadde tusiiba mu ssama ebadde empanvu oyinza okuba nti omwana wo asiibye bwalyamu oba naawe kennyini faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayamin ukhra yenna abadde mu safaari oba mulwadde aliwe mu nnaku eziddako oba aliwe ennaku ezo zeerya oluvannyuma lwa ramadan mu nnaku eziddako mutunuulire mugenderere nnyo kino kikulu nnyo singa muwalawo oba mutabani wo asiibye naye kitera nnyo okuva ku baana lwaki mbajjukiza nti fabali mu diaspora tubadde tusiba essaawa 18:20 ebiyitiddewo bingi abaana abalala basoma oyinza okwesanga for one reason or the other omwana yakomawo awaka n'asiibulukka kasita abeera nti omwana oyo aliko obubonero obunawa buno bwengenda okumenya ekisookera ddala ng'alina emyaka 15 egy'obukulu mulenzi oba muwala ateekeddwa okusiba omwezi gwa ramadan n'agumalako bw'aba aliddemu aliwanga omuntu omukulu emyaka 15 akabonero akookubiri singa omwana oyo afuna kyekiyitibwa al ihtiram okwerooterera wet dreams omwana oyo ateekeddwa okuliwa omwezi gwa ramadan bw'aba nga alina ennaku zeyalyamu ekyokusatu singa omwana amera ekitamubaddeeko munkwawaze ne ku bitundu bye ebyekyama oba kye tuyita pubic hair singa omwana afuna embeera eyo obubonero akokusatu ateekeddwa okuba nti asiiba. Wet dreams zitera okulabika mu balenzi okusinga abawala kyanguwa wal ilma Allah okusinzira ku sayansi kyatugamba. Obubonero busatu myaka 15 pubic hair wet dreams. Akabonero akookuna kamuwala yekka singa agenda mu nsonga ez'ekikulu so zino ayinza okuba nti omwana ayinza okugenda mu nsonga emyaka mukaaga ekyo naye nga akuze omwana agimuse regardless emyaka giri emeka ng'oleberera nti amakuwalinze agenze mu nsonga ez'ekikulu piriodisozo bwe zitandika omwana omuwala kitegeeza nti ateekeddwa okuba nti asiiba bw'aba aliddemu n'aliwo omwezi wa Ramadan for one reason or the other keberenga gugenda musonga kumulisiza mwezi gwa Ramadan ekyo kikulu nnyabo oluganda wabarakallahu fikum. Ensonga eyokubiri ye muntu man saama Ramadan thumma atba'ahu sita min shawwal kana kasiyami addahar rawahu muslim. Omubaka sulana agamba nti omuntu asiibye hadithi ya abi ayub nti omuntu asiibye mwezi gwa Ramadan n'agoberezako ennaku kumukaaga mu mwezi guno gwe tulimu gwa Shawwal ndozi olwo tuyingidde mu nnaku 13 eza Shawwal wemba nga seerabidde oba 14 bwensuubira leeta niya nti osiiba 6 ni Shawwal ennaku mukaaga gwe twakazaako 6 ki tekigaana kusiibiramu nnaku ndala z'osiiba naye omubaka sallallahu alayhi wasallam ofune empeera za mwaka mulamba. Omuntu asiibye mwezi gwa Ramadan okusiiba kuganyulwemu omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti la mithla lahu okusiiba tekulina kikwenkana mu ibada gy'okola mu bwanvu olwekyo kyenyumirize kugezaako okuba nti no okinyiikirira kati omuntu asiibye mwezi gwa Ramadan ogulina empeera bwe zityo mubaddemu okusoma Quran mubaddemu obo okuwuliza Quran mubaddemu sola ya tarawih mubaddemu ebirungi bingi nkole ntya ekisookera ddala iyakum oswe nafsu iyakum naamira omwoyo gwange nejemmwe tufaanana abasiibi tufaanana omuntu asiibye omwezi gwa Ramadan ninagumalako tufaanana omuntu akoze omulimu omuntu akoze omulimu ng'omulimu ogwo gwakusiiba oba omulimu gwonna gwa ibada akamu ku bubonero akalaga omuddu nti akoze omulimu Allah agukiriza bitifaqu ulama omulimu ogwo gumuasara kugamba gumuleetako the effect gumuleetako obubonero obulaga nti omusajja ono akoze omulimu guno Allah agukiriza ogenda okumulaba nga gumusigaddeko gumuleetako obuufu baba abadde musiibi kiyinza okumufiirako okumuviirako okuba nti asiibye n'ebirala ifaana bwe bityo. Abooluganda omwezi gwe tumazeeko nekingashiwa nti ibada gy'okoze nungi nnyo tegambika saba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti akkiriza naye do not render your deeds oba omulimu guno okubeera nti okugamba n'ogwonoona n'ogutta do not render it of no value. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti ya ayuha alladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasul wa la tubtilu a'malakum muti Allah nombakawe temwonoona emirimu gyammwe do not make your deeds of no value. Kagamba omuntu akoze omulimu sizoni zino zijja Allah subhanahu wa ta'ala azileeta ya ramadani eka tuli makatiga tugenda muhijja nebwe kityo ogenda okulaba omuddu abadde munyiikivu abadde asaala abadde akola bwati naddeyo mwana tunuulebera ddala nga waliwo abakyala neiba wange newunyiza nnyo simulabangako ng'ayambadde kakale naye ekyo kirabika nnyo mu bakyala abava mu Asia bapakistaani abahindi bwe batyo aba Afghanistani mwana tu enviiri ze tazireka wabweru mu mwezi gwa Ramadan
nina mwewunyiza Ramadhani weyaweddeko naddamu nakola oluviiri khalas afaanaganira ddala ng'omuntu kwegamba yezzeyo dda la hawla wala quwwata illa billah. Abo nno Imamu Ahmad yabuuzibwa n'agamba nti annas idha jaa Ramadhan Ramadhani weyabezze femana alqawl taabadu nti bafunzubira naye bwegenda Ramadhan yaudu ala kugamba ala ma kana alayhi wa alayhim qabla Ramadhan nagamba nti abo humu kugamba ubadu Ramadhan bababu basinza Ramadhan so sitabasinza Allah subhanahu wa ta'ala rabbu Ramadhan sura Allah subhanahu wa ta'ala atase sizo ni weweze jisigale mu sigalanga kugamba onyikira obaddo oyimira kechiro sigala ngu imeke chilo newe laka mwe. Norecho, eche chikuru nyo omuntu waruwe bintu ebijja nibisabula omuntu omulimu guno gwabadde akoze. Oboluganda, valiwe ngu omulimu guno gwokoze gwokusiba. Nti tewali manya nti omulimu guno gwokoze mirimu gumuku mirimu ejiingiza omuntu ejjana biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Mulimu okutwala omuntu mu jjana biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Nolwekyo making sure nti mu hadithi empanvu sahaba Mbakasulama lumu yalayira emirundi esatu basaba ne bagamba nti nno nga bonna tebamanyi yagamba nti nno la adiri ala maatha halafa thumma rafaa ra'sahu yajjana yalayira emirundi esatu nakoteka omutwegwe oluvannyuma bwasiba omutwegwe basoba nga bayagala nnyo okumanya kiki kyabadde alayira oba what's going on babeeranga nnyo atendivu naye ombakasulaga nti ma min abdi yasumu yusalli salawatin alhamsa wayasumu ramadana wayukhriju zaka wayajitanibu alkabair teri muntu asaba illa futihat lahu abwabu aljanna faqila lahu adkhulu bisalam nti adkhulu bisalam ombaka suzuma kyalaira agamba nti tewali muddu asala swala tano nawazaka nga anausobozi kuyo nasi wa mwezi gwa Ramadhani okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala amugulirawo emirango gyejjana amugulirawo ejjana namugamba nti yingira na mirembe kibi nnyabo oluganda okukola omulimu nga sizoni ngeni ejja nolabanga buli omu kwegamba fena fena tunyiikidde naye ati bwegwako omuntu no mukyala abadde ayambala omuntu abadde takyalina budde buwuliza music ate noddayo waliwo ebintu byetwegonjulidde nga byo tubifudde almost is part of us nga tubikola nga byakuzenyazenya naye nga biri haram bira ng'obyewala amasambi amanene n'amatono abooluganda waliwo kati nga music twamufudde nti tayina mutawaana naye nga music haram abooluganda music yali haram omuntu tawuliza music music yali haram abooluganda omuntu kimu ku bintu ebidaivati ng'omuntu ebimujja ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala waddenga tukifudde nti tewali mukolo gwe tukola naddala wagubeera gwa mbaga gutegedde okubaako music naye nga kibinnyo tukyewale nze neewuunya fe abali eno mu diaspora tutegeka embaga noosaba holiday n'otegeka embaga okumalira emyaka ebiri naye ku mumaka fananyi jjamuuka emabega think twice omala otya emyaka ebiri ng'osinzira kujoga Allah subhanahu wa ta'ala n'osinzira okumala emyaka ebiri wetegekera kujoga Allah subhanahu wa ta'ala totunuddeemu embaga eno otegeka bulungi nnyo okuwoowa kuno nkwagala kibuli naye ekyo tekikuwa kutegeka baani bateekeddwa kuba ku mbagayo weebuuliriza n'omanya gye batunda engoye ne gye bazitunga ne sayizi na buli kimu teweebuuzaamu kyabaffe embaga ey'obusiraamu etambula etya oba towulirangako akwa advisinga nti embaga y'obusiraamu bweti bwetambula n'omala emyaka ebiri oyise banomukola meeting muteekateeka musinziira kujoga Allah subhanahu wa ta'ala abooluganda amazima Allah yagamba walakinna akthara annaasi la ya'lamuun abantu walakinna akthara annaasi la ya'lamuun nti abasinga obungi tebamanyi ekyokuba nti embaga oba ezibaddeko oba oba olaba neyo omuntu akusingako gola nti ono abadde asingako ku imaani oba kabenga ye musomesa waakusomesa kabenga afaanana atya nti yabaddeko music bofrenji neye kijja kufuuka halaali kababenga abantu Allah yagamba nti abasinga obungi tebamanyi kebenga ebadde kaani haramu abeera haramu katubenga tunakigaanirako nti abasinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kubuka tasobola kumacha ombaka sura majaga nti yuli haram nekifuka halaali olwokubanga abantu bagaanye kikola abooluganda abantu abakozi b'emirimu ba mirundi ena abakozi b'emirimu ba mirundi giringa ena ogusooka waliyo omuntu akola omulimu ng'akola omulimu nga mulungi ate nga mutuufu n'agukolera ku kitaabu ne sunna ku Qur'an na sunna z'ombaka sallallahu alaihi wasallam n'agukolera ku niya ennungi enniya ennungi innama al-amal binniyat ng'enniya gyakulemeza nnungi ate nga guliko endagiriro nga ntuufu waliwo omulala akola omulimu nga mulungi naye ng'enniya gyakukoleddeko si nnungi era anoonya abantu bamulabe oluusi omulimu ogwo omulala akola omulimu ng'enniya nnungi naye nga tafuddeeyo teguliko ndagiriro mpaka sallallahu alayhi wasallam teguliko kugamba ye akola bukozi ne wabaayo omuntu omulala akola omulimu nga ye teyeefiirayo oba akola bukozi oba guliko endagiriro mpaka sallallahu alayhi wasallam agukolenga mpaka sallallahu alayhi wasallam oba enniya ye akola bukozi agoberera kwagala kwa mwoyo gwe bonna bakyamu abasigaddewo okuggyako omuteeko gumu gwe mulimu Allah subhanahu wa ta'ala gwakkiriza قل انما يتقبل الله من المتقين بغامبي انما يتقبل الله انما يتقبل الله من المتقين تبغامبي تمزم الدال الله سبحانه وتعالى اكرزا مابو بوكا بوكا ابا متيا omuntu akola omulimu gutekedwa kubako nga ombaka soso mabu yagula gilira bwona aba olwalero omuntu omukanti mune ekyokola kyokola bida akusekera busekeriza baganti eriyona abamu abajene bayimbira baganti mwabula ekirayo mugamba bida abantu bonna ne babasalawo ne bakola bida nga buli kye bakola bakikola mu bida omulimu ogwa Allah subhanahu wataala tajja gukkiriza ekyokuba nti bangi bebagulemeddeko subire nti Allah ajja gukkiriza abooluganda tajja gukkiriza ajja kukkirizamu abatono nga omulaba omubaka sallallahu alayhi wasallam bwe yali ku mulembe gwe abamukkirizaabo abatono Allah subhanahu wataala be yagamba radiyallahu anhum wa radu anhu tebajja kumala kukanya abantu agaraga kino naye tubeera confused singa baseeka bakkanya oba abatusomesa bakkanya emirimu egimala okuteerera tewali lunaku lugenda kubeerawo ng'abasomesa bonna bakkanyiza kimu nedda wabula gwagoberera Allah subhanahu wa ta'ala agamba kino wattaqu llaha wa yuallimukum llah mutya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kubayigiriza ebbanga lunamala nga okidde Allah subhanahu wa ta'ala Allah ajja kuteerawo ekkubo nga kyokola okikola okusinziira ku ng'okola omulimu nga Allah agwagala naye bw'onaakola just okusinziira ku just nga bw'oyagala Allah ajja kuleka bw'oli lwaki Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti waman yushaqiq ar-rasul omuntu yenna abuusabuusa mu mbaka sallallahu alayhi wa sallam min baadi ma tabayyana lahu lhuda oluvannyuma nga obulongoofu bumaze omweyolekera weyattabe n'agoberera gairu sabiri lmuminin ekkuba etalali abakkiriza nuwallihi ma tawalla Allah agamba tumuleka neyekwata ku ekyo kyekuteko wanusulihi jahannam oluvannyuma netumusula mu muliro aya erimu surati nisa sawa Allah subhanahu wa ta'ala atuwafaqe ku ekyo irima yuhibuhu wayarullah ku kyekyo kyayagala ate kyasiima n'olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza mulimu gwonna okukuggyako nga omuntu agukoze okusinzira Allah subhanahu wa ta'ala nga bwagwagala oba Allah mbaka sallallahu alayhi wa sallam wa yagwigiriza Allah subhanahu wa ta'ala wajja wajja ogukiriza nolecho ensonga yo mbadde njagala tujiveko nti omulimu guno gwokoze toto omulimu omulimu guno gwokoze nga imma okole ekyo ekinagulenda linga null and void nga oyawukana kumbaka sallallahu alayhi wa sallam obanga okola amazambi notuka okubeera nti otuuka kuguli omwaka nga almost ofanagananga omuntu ataina kwegamba na kimu kyoliokoze na Allah bwakutwalirawo akutwala ng'omuntu abadde nti toli mu bantu abakola emirimu emirungi wabala nga lwokuba nti okola bweyanika mutaka oyoza bweyanika mutaka faiyazubillah abooluganda ab'ebitiibwa omuntu Allah subhanahu wa ta'ala omwezi gwa Ramadhan gutumazeeko ni ibada zikoleddemu Quran gyetusomeddemu n'ebirala omubaka sallallahu alaihi wasallam gisako okuba nti obeera ku bunkenke tekugamba tekubaako akakendeera saba Allah agukkirize lwaki bw'abanga Allah agukkiriza n'atakuwangaza kutuusa ku mwezi ku mwaka guli guddako okusiba mwezi gwa Ramadhan oba n'akutwalira mu kafaako omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti idha arada Allahu azza wa jalla bi abdi khaira nti Allah waba ayagaliza omuddu we yenna ekikirungi agamba kino asalahu akagamba amulungiya oba hisitenizim kwegamba amufuula kwegamba amuwoomya amuwoomya kwegamba kiira wama asalahu kagamba wama asalahu nti Allah muwoomya ki omuntu ono qaala yaftahu Allahu azza wa jalla lahu amalan saliha Allah muggulirawo omulimu omulungi kabla mautihi nga tannaba kufa thumma yuqbidu alayhi oluvannyuma n'abeera nti amutwalira ku ekyo omwezi gwa Ramadhan gujjalumu omwaka bw'oba ogusiibe nga mulungi n'ogukomekkereza ng'obuwangaazi bwo Allah yabukukerera nti gwe guli omwezi ojja gutuukako naye ng'ogulungiza n'ogukuuma ne ibada z'okoleddemu neswala n'okulongoosa naki Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwaliramu nga totuuse ku luli kuguli Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuba ensonga ekuteeka mu baddu b'abalungi abalongofu lwaki mu bimu ku fadduli eziri mwezi gwa Ramadhan Allah ate ensingo z'abaddu abasiibi n'olwekyo n'amakulu gano gahaliza nti amukosa omulimu omulungi oluvannyuma n'amutwala oluvannyuma kukola omulimu omulungi ogwo bw'okola ng'omulimu omulungi gwonna leka ate kugwonoona kubanga omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba hadithan lala yub'athu kulla abdi ala ma mata alayhi buli muddu yenna agenda kuzuukira ku ekyo kyafiriddeko bw'okola ng'omulimu omulungi ateeka kukolotya leka kwedibaga ate obeere nti nno otuuka okuba nti nno almost ogulya nogamba n'ogusanyawo gwonna gwonna n'obanga omuntu abadde takola abadde takola mulimu mulungi tutunako mu haditha eno mu aya eno ni hadithi ya Aisha radiallahu anha agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti alladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un Allah subhanahu wa ta'ala agamba ulaika yusari'una bil khairat wahum laha sabiqun aya zili musulati aya nkaga mwe musulati almu'minun Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alladhina yutuna ma atau abawaayo ekyo kibawaddeyo wa qulubuhum wajila ng'emitima gyabwe gijjudde okutya annahum ila rabbihim raji'un nga batya nti wa Allah wabwe gye bagenda okudda wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un kugamba abakola abawaayo ekyo kibawaddeyo oba abakola kibakoze nga emitima gyabwe gijjudde okutya nti bagenda kuddibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti bimaana ababale ababeere nga basusula ebyo bakoze agamba ulaika hum sari'una bil khairat beebo nno abatambulira mirimu emirungi kagamba batambulira mirimu emirungi akola guno nazzaku emirimu emirungi giba gya luganda bw'okola guno gukuliidinga into another one okola ibada emu n'ekutwala ku ndala okola emu n'ekutwala ku ndala okola emu n'ekutwala ku ndala nebibi mwana tu bwebito bifanagana
faliyadu billah
Allah subhanahu wa ta'ala Allah gama tino wa hum laha sabiquna mu'minu mweje mirunji jeba kwa gama jeba babe rambuli jo kwa gama mwebata ambulila atemwe bavu uganyiza nga Allah ya gama wa fi dhalika faliyatanafasu alimtanafisuna ukuruwecho mvuganya bavuganya kwa gama babe rambuganya Aisha radhiallahu anha baulila ayayo na gama kalat Aisha ahumu alladhina yashirabuna alhamura ويسرقون قال لا يا 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 بنت صديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون بالخيرات حديث متصحيح الترمذي بكر كما قال ابو aba wayinga ababantu bebabbi bebanyiba omwenge na gamba baka na mugamba nedda mutabani wa muwala wa Abi Bakar amugamba nti bebantu abakola emirimu emirungi gemtima jaba jijjudde okutya nga basuubira nti Allah ayinza obutakkiriza mulimu guno naawe beera bwotyo nti nyinza okukola kino Allah natyo omulimu gwange guno obaoliawo nyinza okukola kino Allah omulimu gwange guno nyinviiramu awo kubamu abantu abafudde omwaka guli abatatuka ku mwaka guno abatatuka ku Ramadhani gwoinoba kaka fonti gwe eddako omwaka guno okutuka makkati bwabatu olina garanti nolwekyo nkubiriza omwaka gwange nejamwe titube tubere tino tulongosa Allah subhanahu wa ta'ala obolyawo natujja mu nsi nga akkiriza emirimu gyaffe gino gyetukoze mwezi gwa Ramadhani abooluganda kyensembyayo kukyo ku nsonga eyo ye muntu ebimu ku mitube tubadde egimu ku mirimu gye tubadde tukola mu mwezi gwa Ramadhan mubaddemu okusiiba n'okumira ekiro okusiiba nga nkuvaako abakyala Hafsa radiallahu anha ombaka sallallahu alaihi wasallama yali amutadde omwade twaraq Allah natuma Jibril namugamba nti raji Hafsa au kama kala sallallahu alaihi wasallam kama nti Jibril wanzijidde nangamba nti komyawo Hafsa innaha sawamatun qawamatun mazima mukyala musiri mukyala wakuyimirirako kiro innaha zawjuka fil janna au kama kala sallallahu alaihi wasallam amugamba nti mazima oyo mukyala wo wamujjana mukomyewo abakyala b'omujjana ebimu ku bitendo byabwe kusiiba na kuyimirirako ekiro omwezi gwa Ramadhani guweddeko okusiibako tekukoma ku mwezi gwa Ramadhani gwokka abaami n'abakyala hadithi njagala kujuwa abakyala nti emithalo bekyokulabirako kyali kidda ku bakyala naye toddira okusiibako obanga kyakulina obeere nti oba okagamba nga kukoma kusibako kugamba kukome ku kubenga olubikomye olina Ramadhani edda okusibako n'okumirako ekiro ezimu ku mpeera obulungi obuli mu kuyimirako ekiro mbaka sunna yagamba kino afdalu salati baada al fariida salatu llayl eswala esinga obulungi ngaogyeko swala ezakulalikwako ezobateeka swala ya llayl amakulu ye swala y'ekiro swala y'ekiro etandika neraakaemu paka kulaka kumi n'emu oba bwoba wamakira n'ekigamba nti laaka zisuka mu kumi n'emu naye nga asabitu indi mbaka sosoma kyeyakola yasalanga laaka kumi n'emu esaalibwa ddi okuva olumala okusala isha paka ddi ku sola ya faji ombaka sosoma yagamba kino alaikum biqiyami llayl mbalamira okuba nti musala esola ya llayl fa innahu dhaabu swalihin qablakum agamba nti mbalamira okusala eswala yokusala eswala y'ekiro kubanga it was a custom yali yankola y'abalongofu ababasookawo fahuwa qurbatun ila rabbikum ate era it brings you closer to your lord ekusembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala omuntu asitukako ekiro wa makfaratun lissayiati ate nsonga eziyiza omuntu okuba nti agwa mu byonoono wamanhatu li ifim agamantino ate eziyiza omuntu okuba it brings to wamakfarat aya akwagamba Allah asangulako nayo omuntu amazambi atenga nekisembayo eziyiza omuntu okukola ebitamwa mu ddiini oba okuba nti ate agwa mu mazambi mbaka yagamba kino mbaka yagamba ya Muhammad sharafu almu'min qiyamu llayl mwadisanira mugamba nti owange Muhammad okusiroka kekiro kwegamba kyekitiibwa kyomukkiriza nolwekyo eswala eyo mugyekwateko nnyo ne haditha endala nyingi waliwo Allah subhanahu wataala waliwo haditha endala Allah subhanahu wataala yagamba nti no inna llaha kad zadakum ssala Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala agamba nti abange Allahumma subhanahu wataala abongeddebo kwegamba ayina eswala gyabongeddeko esaalibwa kad zadakum ssala Allah abongeddeko eswala mubeere nga mugisaala esaalibwa wakati wa isha ne fajir bimana eswala ya witiri oba eswala ya layl gyekwateko newoba osadde raakeemu newoba osadde ekyosobodde nga ne basahaba waliwo abasalanga eraakeemu oluvannyuma lwokuba nti oluvannyuma lwokusala eswala ya isha eswala eyo gisanze just newoba tumanyi newoba tusomye Qur'an yonna saala era soma qul huwa llahu ahad swaba yajja nga asala eswala eyo yayimirako ekiro kyonna ng'asoma essuula emu yokka qul huwa llahu ahad ono munne n'amulaba n'agenda omubaka sala salama n'agamba ya rasula llah nayiba wange ayimira ekiro kyonna asala qul huwa llahu ahad jasa amakulu alfatiha na qul huwa llahu ahad yokka sura alikhilas ng'alinga ng'aginyooma n'amugamba nti wallahi n'alayira omubaka sala llah salama n'amugamba nti essuula eyo ta'diru mazima yenkanankana kimu kyakusatu tuluthu al quran kimu kyakusatu ekya Quran bw'oba gy'osobodde yokka gy'oba osaasa ekirala tubadde tusoma Quran oba tuwuliriza Quran mwezi wa Ramadan tokutukawo ne Qurani tokutukawo okugiwuliriza okugisoma okwetegereza amakulu agagirimu ekirala osaba Allah subhanahu wataala ogikolereko naye okugiwuliriza okugisoma okugyetegereza amakulu agagirimu ogikwata mu mutwe ekyokutaano osabe Allah subhanahu wataala akuteeke muba ahli lquran nga bw'ogisoma tesukka ddooko liryo n'ebigambo ebyo abooluganda mbadde nsaba tubeere nga tukoma ku bigambo ebyo wa baraka llahu fiikum naye nga twekwata ennyo ku kigambo kyaki kya Qur'an twekwata nnyo ku kigambo kya Qur'an twekwata nnyo ku kigambo kya Qur'an kubanga lwaki abakafiri bagamanga la tasma'u hadha alquran Allah agamba mu Qur'an ti bakafiri bagamba qala alladhina kafaru la tasma'u hadha alquran temuliza Qur'an eno kati gwe tewefuula nawe teweterawo ebintu ebikugaana okuwulira Qur'an nga muziki n'ebirala bifaanagana bwekyo making a sure owuliza ki Qur'an lwaki bona ekyo bonaabo okoze ekyo bwotyo ojja kuba ofaananye bali Allah beyogerako mu Qur'ani waqala alladhina kafaru la tasma'u lihadha alquran temuwuliriza Qur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun nti temuwuliriza Qur'ani eno weni kwegamba bwebe esomwa mulekaane kwegamba weterewo noise mukolesa musobole okuibanga mujo bakaminga olwaliro abantu Qur'ani tebakyagi kwegamba musiki yabatta amatu oba yabatta emitima bwatawuliza ku music omutima guno tegutebenkera kati n'abeera nti akira ddala obudde obw'okuliza Qur'an illa marahma rabbi oba okujjaku katono nnyo mulalusi bw'aba agiwuliza tafaayo okwetegereza amakulu gagirimu n'abeera netubeera abantu abasanyuka Qur'an naye Qur'an bw'onaawuliza Qur'an ebintu bisatu birina kandi bibaddiremu okugiwuliriza kikulu nnyo oyinza n'okuba nti no okwakira mu nga basoma omanya nti wana basoma Qur'an bwe bati kubanga basahaba waliwo mukyala omu yawuliza Qur'an yakwata sura ngaajijja mu kamwa kambaka olw'obuyitirivu bw'okuba nti asoma sura eyo ezimu ku zo surat Qaf basoba baagikwatanga olw'omubaka ogiyitiriza okuyitiriza okugisoma kubanga yajjanga nakisoma emimbari ku kitooti ng'asomasoma Qur'an okugiwuliriza okugisoma n'okwata n'obikula n'osoma okugikwata ebitundu newobanga okute zino ayisambaye mu Qur'an okwetegereza amakulu agagirimu ebyo byokutte qul huwa allahu ahad alhamdulillahi rabbil alamin n'omanya nti o etegereza nti amatendo gonaga allah subhanahu wataala osabe allah subhanahu wataala akulungamye okolereku ekyo kyowuliriza kyosomye kyokutte wabarakallahu fikum n'ebigambo ebyo saba allah subhanahu wataala atugasane ebigambo byetuwulidde nesawa zaffe zezo wabaraka llahu fikum naam saba mukama wange ebyange byebyo
baraka llahu fik sheikh kyoyanze zaffebo fast kwebaza alhamdulillah okuba nti noseeka omusomo gwaffe wagutandisa ebiseera naye nkwebaza okuba nti no oweza okuba nti no tulaga ekyokukola mukuba nti oli hambo mu bintu byonna tewewaggusa ate n'otulaga nti mashaallah ebitiibwa byonna byonna obiddiza ffe naye ate nga gwobiddizaabenga allah sheikh akwongere mu ekyo ate akuume ku mukutu gwe gutyo inshaallah obeere nga otulaga ekyokukola ekituufu inshaallah kaseeka ngenda kuggulawo abayizi baffe bakubuuze ku bibuuzo mbadde yakusooka kumanya olina ku time ewera oba just obadde oyina
katulabe kisinziira
okay kati nga bulijjo shee nze nafunanga chance nti ndi dictator nze ntandika n'ekibuuzo ekibuuzo ekyange kyo ekiri very simple kitandika nti otandise okutuwa ku bubonero obutuba nti nno masha allah bwoba osiibye allah nga akkiriza ramadaani consistent ebeerawo naye era ekyenyuma kyekyo kitegeeza nti lese wakava mu ramadaani newetega mu kwetega sheitaani bazitadde nezikkema ekyo kitegeeza nti swamuyo ze sayini eziraga nti swamuyo tekkiriziddwa seeka mbadde njagala obeere nga onyambulula mu ekyo inshaallah bwe tugisaale erina bwetuwonya okubanga
first of all teekawo ebintu bibiri twagambye aye gye twagambye tino qaala innama yataqabbalu llaha min almuttaqin namugamba allah subhanahu wataala akkirizamu abo abamutya first of all bw'oba okola omulimu guno kulembeza okutya allah subhanahu wataala allah ajja kuba nti akolaki ajja kukkiriza omulimu guno